الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم بلغنا قول مكزيكا maka yuamini tili mozi munthawi ino yofunikira kwambiri poyamba ndikupatse moni kudzera pa chiphunzitso cha mtumiki alaihi salatu wassalam mwachisangalalo kunena kuti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalango limikizika ndafikanso munthawi ino ndi uthenga wapaderadera kudzera mmawu Allah subhanahu wa ta'ala amene akupezeka mu suratu dhahr kunena kuti inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura sadaqallahu maulana al-azim mbalango limikizeka munthawino ulaliki wathu uchokera pa aya imene imene Allah subhanahu wa ta'ala akutikumbutsa chiyambi cha kulengedwa kwa munthu kunena kuti inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj ndithudi ife tinalenga munthu kuchokera kudontho la madzi losakanikirana nabutalihi ndicho linga choti ife timuyesere mayesero Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza chiyambi cha inu ndi ine kunena kuti ifeyo chiyambi chathu tinalengedwa kuchokera ku chinthu chimene chili chonyozeka kwambiri choncho kudzera mmadzi amenewa amene Allah subhanahu wa ta'ala akutifotokozera mu aya imeneyi akuti pakudutsa kwa nthawi yochepa madzi acha amasanduka timakhati kusanduka mpaka kufikana pa munthu ndikukula ndikukhwima maganizo nzeru zake nabutalihi ati ndicho linga choti ife timuyesere mayesero mbalango lemekezeka munthu ukabatwa pamakhala nthawi yonena kuti iweyo sumakhala okhudzidwa ndi malamulo Allah subhanahu wa ta'ala umoyo umene umatchedwa kuti wachichepere koma pamafika nthawi imene iweyo umakula ukakula ndi kufika pa tsinkhu loti ukukhudzidwa ndi malamulo Allah subhanahu wa ta'ala nthawi imeneyi ndi imene Allah subhanahu wa ta'ala amakhala kutiyesera mayesero osiyanasiyana ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kuti chani faj'alnahu samian basira ndipo ife tinampatsa munthuyo tinampanga munthuyo kukhala wotha kumva komanso ndi kumathanso kuyang'ana zinthu ziwiri izi ndi zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala mayesero ambiri amakhala akutiyesera kudzera mu zinthu ziwiri zimenezi maso komanso ndi makutu amene anthu timamverera choncho Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti kudzera mayesero amene wawa munthu umatha kulephera munthu umathanso kukhoza choncho munthu amene angalephere mayeso amene wawa malo ake ndi achidziwikire kale komanso munthu amene angakhoze mayesero amene wawa nayenso zotsatira zake ndi zodziwika kale koma Allah subhanahu wa ta'ala akunena kunena kuti inna hadainahu sabil ndithudi ife munthu tinamuongolera njira tinamfotokozera bwino lomwe njira kuti iyi ndi njira yosochera choncho ukatsatira njira yosocherayi mapeto ake azakhala akuti komanso iyi inayi ndi njira imene ili yolungama ukatsatira njira ngati imeneyi mapeto ake azakhalanso akuti ndiye kumakhala kusankha kwa munthu tsopano kunena kuti ndisankhe njira yake iti mchifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imeneyi akupitiza kunena kuti imma shakiran wa imma kafura ndipo mapezeka kunena kuti munthu akadzisankhira mwina amatha kudzisankhira ndikukhala othokoza kusankha njira imene ili yolungama imene ngamfikitsa iye kumalo abwino kapenanso nthawi zina chifukwa chakusankha kolakhwika munthu umatha kuzisankhira kumalo amene ali wosayenera kudzisankhira kutsata njira imene ili yosayenera abalango olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala pamene ife anthu tili pano pa umoyo wa dziko lapansi tidziwe kunena kuti pali zinthu ziwiri tifune tisafune zinthu ziwiri zimene zili patsogolo pathu ndipo tikuzithamangira ndipo tikukumana nazo chimodzi mwa zinthu ziwiri zimenezi. Allah subhanahu wa ta'ala monga mmene analengera magulu awiri anatipasa kusankha pakati pa zinthu ziwiri njira yolungama ndi njira imene ili yosochera. Dziwani kunena kuti zinthu ziwiri zimene zizi zotsatira zake ndi zodziwika kale. Choncho zinthu ziwiri zimenezi Allah subhanahu wa ta'ala mwachimodzi mwaicho Allah subhanahu wa ta'ala zatilipira. Choncho pamene tili pa umoyo wa dziko lapansi umoyo wa munthu msilamu wina aliyense ukuyenera kukhala wokhulupirira kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala analenga njira ziwiri. Njira ziwiri zimenezi imodzi mwaiyo ndi njira imene ine ndingatsate. Choncho ndikatsata njira inayi mapeto ake azakhala mwakuti komanso ndikatsata njira inayinso zotsatira zakenso zidzakhalanso mwakuti. Choncho abelengo lemekezeka Allah subhanahu wa ta'ala anatilenga pa dziko lapansi ndi cholinga choti tigwire ntchito kudzera mu ntchito imene tidzalipidwe molingana mopanda kutipondereza china chilichonse. Choncho pa dziko lapansi munthu silamu wina aliyense amayenera kukhala munthu wokhala ndi chiyembekezo choti ndithudi iye pamene ali munthu msilamu Allah subhanahu wa ta'ala adzampulumutsa adzamulowetsa kumtendere ume Allah subhanahu wa ta'ala anawakonzera anthu okhawo amene ali wolungama. Komanso munthu msilamu akuyeneranso kukhalanso okhulupirira kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala analenga jahannam umene uli moto ndi cholinga chofuna kuwalanga anthu amene angatsate njira imene ili yosokonekera. Choncho munthu msilamu wanzeru ni munthu amene amakhulupirira zinthu ziwiri zonsezi iye nakhala ni mantha oopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala komanso nakhalanso ndi chiyembekezo choyembekezera kukalowa kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma lero lino tikati tufufuze pakati pathu abalanga olemekezeka tipeza kunena kuti munthu msilamu nthawi zambiri amakhala iye ndi chiyembekezo chokha choti Allah subhanahu wa ta'ala akamulowetsa kumtendere. Koma kuti akhale ni mantha woti Allah subhanahu wa ta'ala nkutheka kukamulanga mantha amenewo munthu msilamu munthawi ino abalanga olemekezeka ndi ochepa amene amaopa zimenezo. Koma tisayiwale kwenikweni mau Allah subhanahu wa ta'ala akafuna kukamba nkhani za moto ama akamba nso nkhani za anthu aku janna. Akafuna kukamba nkhani za anthu aku janna ama tsatiziranso ndi kukamba nkhani za anthu aku moto. Iyi ndi njira imene Quran inatsitsidwira kwa mtumiki alayhi salatu wassalam. Choncho cholinga chimene Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mau achilimbikitso kwa alimbikisa anthu asilamu amatsatizira ndi kupeleka mau osonyeza ndithu kupeleka chiopsezo kamena kuti kutiuza ife anthu kuti tikhale ni mantha ndi chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi kufuna kutithu kutipanga ife kuti umoyo wathu ukhale pakatikati tikhale ndi chiyembekezo komanso tikhaleso ni mantha. Allah subhanahu wa ta'ala maaya ambiri wochuluka amafotokoza kunena kuti fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radhiya, munthu amene pa tsiku la chiweluzo sikelo ya zinchito zake zizakhala ndithu zolemera akuti ndithudi fahuwa fi ishati radhiya, munthu ameneyi adzakhala mu moyo osangalala. Koma tsopano ngati iweyo zinchito zako zabwino pa tsiku la kiyama zikapepuka ndi zotsatira zake zikakhala zotani? Allah subhanahu wa ta'ala akupitiriza kunena kuti chani, wa amma man khaffati mawazinu fa ummuhu hawiya, ndithudi munthu amene zinchito zake zabwino zidzapepuka pa tsiku la chiweruzo ati ndithudi iye malo ake ofikira ndi kung'anjo ya moto. Abalango lemekezeka maaya ngati amene wawa akamati fotokozera Allah subhanahu wa ta'ala cholinga chake kumakhala kutipanga ife kuti uze ife kuti umoyo wathu tikhale wapakatikati tikhale ndi chiyembekezo choti ifeyo tikalowa kumtendere komanso tikhalenso ndi mantha woopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Abalongo lemekezeka taonani hadisi ya mtumiki alayhi salatu wassalam ikutifotokozera kunena kuti aljannatu akrab ila ahadikum min shiraki na'ali, Ntumika alihi salatu wa salamu akufoto kwa za mwemveka binolome kunena kuti. Ndithudi janna, omwe ndi mtendere omwe Allah subhanahu wa ta'ala na ukonza. Akuti akaraba ila ahadikum, imakala pafupi kwa mmozi mainu, ndiyoye ndikira kwambiri kwa mmozi wainu. Minshiraki na alihi, kuponsa zingwe zimene iye akumangira sapato zake. Janna ili pafupi choncho, koma wanaru mithila dhali. Nganjo ya moto onso ndi chimozi mozi. Kutantozo nena kuti muntu pamene tikukhala pa dziko lapansi, win aliyense pamene akukhala pa moyo wa dziko lapansi, tikuyenera kudziwa kunena kuti janna ili pafupi ndi ife, komanso chilangonso cha moto chili pafupi ndi ife. Ndiye munthu wanzeru ndi ameni amakhala ndi chiyembekezo choti akaloweseda ku janna, komanso na akhalanso ni mantha kunena kuti idzafika nthawi imene nkutheka kuti Allah subhanahu wa ta'ala akhozoza mulowetsa ku moto, koma iye akhale ni mantha oopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndizofunika abalango alemekezeka, munthu msilamu wina aliyense, kaya pa nthawi imene iye ali wathanzi, kapena nthawi imene iye ali wodwala, nthawi imene ali ndi danga, nthawi imene iye ali pampani pani, iye akuyenera kukhala ni mantha oopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso akhalenso ndi chiyembekezo cholakalaka mtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku lachiweruzo. Ndipo ndizoyenera kunena kuti chiyembekezo chimene angakhale nacho kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi mantha amene iye angakhale nawo kuopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala zikhale zofanana. Asakhale ndi chiyembekezo kwambiri kusiyana ni mantha iyaye, komanso asakhale ni mantha kwambiri kusiyana ndi kukhala ndi chiyembekezo. Iye zonse zikuyenera kukhala 50-50, kukhala half-half. Akhale ni mantha uope chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso akhalenso ndi chiyembekezo choti Allah subhanahu wa ta'ala sanga mtaye. Choncho abalangali mekezeka, taonani Allah subhanahu wa ta'ala mmene akufotokozera mkur'ani yole mekezeka. Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti afa aminu makira Allah fala yaamanu makira Allah illa al-khasirun. Ife anhu asilam amene tikuzika pachitetezo pachilangu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ziwani kunena kuti ndife anhu oluza. Chifukwa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala nchofunikira ndithu kumachiopa chingakhale tili ife anthu asilamu. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti afa aminu makira Allah, kodi anthu amene wawa akudzika pa chitetezo ndi chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kuti wasichinga wapeze. Fala yaamanu makira Allah illa al-khasirun. Ndithudi samadzika pa chitetezo pa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kungopatula anthu okhawa amene ali woluza. Choncho abalangole mekezeka, tikhoze kuona kuti ndithudi nzofunikira munthu kumakhalanso ni mantha kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ife pamene tili anthu asilamu tisamakhale anthu odekha, tisamakhale anthu achiyembekezo choti ife basi ndife anthu opulumuka, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sitingapezi chilango chinachi chonse. Si choncho, tikuyenera ife ndithu kukhala anthu amantha pa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tikhozopereka chitsanzo ngati munthu student, ngati munthu uli student, nthawi imene ukuphunzira umaphunzira, kenako imafika nthawi ya mayeso. Nthawi ya mayeso ikabwera, chifukwa choti ndiwe student sumadzitcha kunena kuti iweyo ndi amene ungapambane pa mayeso amenewo iyaye, koma umakhala pakatikati kuti mwina nkutheka ndikhoza kukhoza mayeso apo ayi ndilephera. Koma osati chifukwa choti ndiwe student ndiye kuti iweyo ukhala wopambana, aa. Kapena ifoti winayo ndi munthu osaphunzira si student, ndiye kuti iye akhala munthu olephera iyaye. Ndi chimodzi mozi abalango alemekezeka, ife pamene tili anthu asilamu tisadzitche kunena kuti ifoti ndife asilamu ndife anthu opambana iyaye. Tikuyenera ndithudi kukhala ndi mantha kuopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ngakhale mantha ali apo tikhalenso ndi chiyembekezo choti Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku lachiweruzo sazatitaya. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala akufotokozaso mkur'ani yolemekezeka kunena kuti chani, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Ndithudi samata ya mtima kumtendere kapena kuti kuchisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala kungopatula anthu okhawo amene ali anthu okanira. Choncho abalango alemekezeka, munthu msilamu nayenso saa kuyenera kumataya mtima pa china chili chonse kwa Allah subhanahu wa ta'ala iyai. Chifu Allah tabaraka wa ta'ala, iye analonjeza kale kuti wakonzera anthu okhulupirira janna imeneyo adzailowe chifukwa cha ntchito zawo zabwino zimene anali nkugwira pa umoyo wa dziko lapansi. Abalongo lemekezeka, kutaya mtima ndi chinthu chimene chingabweretse chikayiko mmitima mwathu. Tikuyenera ife anthu kumakhalanso ndi kukhazikika ndithu, kumakhalanso ndi chiyembekezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa tikakhala ndi chikayiko kumakhala ndithudi wotaya mtima kuchifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala, iyayi ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala adzatiyika ife mgulu la anthu amene tili ali anthu okanira. Mtumiki alayhi salatu wasalam muhadithi yolemekezeka yofotokoza kuti munthu umoyo wake akuyenera kukhala pakatikati, asapendekere kwambiri mbali imodzi, asakhale okhutira kwambiri ndi mbali imodzi, koma iye akuyenera kukhala ndi chiyembekezo komanso akhalenso ndi mantha oopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki alayhi salatu wasalam anafotokoza mwachuchuchu kunena kuti, lau ya'lamu almu'min ma inda Allahi min al-ukuba ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamu al-kafir ma inda Allahi min al-rahma ma qanita min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Muriwaya limeneri, mtumiki alayhi salatu wa salam akufotoko zabinolome kunena kuti, lau ya'lamu al-mu'min, chikada kala kuti muntu okhulupirira ama zindikira binolome ma inda Allahi min al-ukuba, chilango chimene chili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuti ma tami'a bi jannatihi ahad, munthu wokhulupirira saka nakhala ndi chiyembekezo choti akalowanso kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Chikadakha kuti munthu wokhulupirira pamene amakhala munthawi yake munthawi yonse yapa umoyo wake, iye amadziwa bwino lomwe chilango chimene chili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, chilango chimene Allah subhanahu wa ta'ala anakonza kwa konzera anthu amene ali wosochera, akuti ma tami'a bi jannatihi ahad, palibe ngakhale munthu wokhulupirira mmodzi amene akanakhala ndi chiyembekezo choti iye akalowa kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zikuonetsa kunena kuti ife ngakhale tili anthu wokhulupirira tikuyenerabe ndithu kumakhala ni mantha kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Nde akupitiliza kunena kuti, walau ya'lamu al-kafir ma inda Allahi min ar-rahma ma kanita min jannatihi ahad. Akufotokoza kunena kuti chikadakhala kuti munthu amene ali kafiri ama zindikira bwino lomwe mtendere umene uli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, palibe kafiri wina aliyense amene akanakhala ndithu otaya mtima ku mtendere wa mbuye wake. Munthu kafirinso naye bwezi akumalakalaka kuti nanenso ndikalowanso kumtendere wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi hadithi imene kufotokoza chuchuchu ndithu wankhani imene ikunena kuti munthu msilamu ngakhale uli msilamu choncho koma sisi kukwanira iyayi, ukuyenera kukhala ndi chiyembekezo choti iwe ukalosedwa kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ngakhale chiyembekezo chili apo ukuyeneranso kukhalanso ni mantha woti iweyo nkutheka kuti Allah subhanahu wa ta'ala akhoza kuzakulanga munjira ina yake. Abalango lemekezeka, tili pankhani yomweyi, taonani umoyo wa mtumiki alayhi salatu wasalamu unali wotani. Tiyerekeze umoyo umwe ife tili nawo lero lino ndi kukhulupirira kumwe ife lero lino tili nako, komanso ndi mmene ife tilili kumbali ya chiyembekezo kuyembekezera janna imene Allah subhanahu wa ta'ala anatikonzera ni mantha amene tili nawo kuchilango cha Allah. Titenge umoyo wa mtumiki alayhi salatu wasalamu ngati chitsanzo chathu chabwino kwa ife, mmene Allah subhanahu wa ta'ala akunenera mQur'an yolemekezeka kunena kuti, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ndithudi inu anthu okhulupirira muli nacho chitsanzo chabwino kwa mtumiki wanu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndiye tipeleke chitsanzo chabwino powunikira umoyo wa mtumiki alayhi salatu wasalamu unali bwanji pankhani ngati mene. Mtumiki alayhi salatu wasalamu analankhula ndithu momveka bwino kunena kuti, la adiri wallahi la adiri wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Mtumika alayhi salatu wa salam amalumbi ila zina la Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti, wallah inesindi kuziwa, wallahi inesindi kuziwa. Ndichiani chimene chizapangidwa kwa ine, komanso ndichiani chimene chizapangidwa kwa inu. Patsiku la chiweruzo, abalongo la mekezeka, amene mukumva munthawi ino, uyo ndendi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki amene Allah subhanahu wa ta'ala anamulonjeza kale za janna yole mekezeka. Mtumiki amene Allah subhanahu wa ta'ala anamkulukira kale machimo amene anachita, ivi ni machimo amene sana chite. Kumatima ziwa binolome kunena kuti mtumika alehi salatu wa salam sana pangepo mtundu ino yonse wa uchimo. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala anampa silatu garanti kunena kuti iyeyo ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala anamkulukira mtundu ino yonse wa chimo. Nanga inu ndine tilikuti machimo amene tukupanga inu ndine lolino ngakhaleti anthu asilamu. Tukumazi menya beba mtima kuti tikalowa kujanna, kumati wone mitundu ya machimo osiyana siyana, mitolo ya machimo osiyana siyana imene ili pa mitu yathu. Ndiyo tani abalango alemekezeka mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndithudi ife tikuyenera kukhala ni mantha okwanira kwambiri. Mtumika alayhi salatu wa salamu ngati amafika ponena choncho, ndiye kuti simasewera iyaye. Iye ngakhale ali ndi certificate yoti iye akalowa kujanna, komabe amakhala benso ni mantha woti iyeyo ndithudi kuopa, amaopanso chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi madua angati amene mtumika alayhi salatu wa salamu anaupemphera umati wake chisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso timamva mahadisi ochuluka kunena kuti mtumiki alayhi salatu wa salam azati pempheranso chikhululuko pa tsiku la chiweruzo. Abalango lemekezeka, zonsezo chifukwa cha kuchuluka kwa machimo omwe inu ndine lero lino tikupanga. Abalango lemekezeka, tizika bwanji pa chitetezo kumavuto Allah subhanahu wa ta'ala. Tizika bwanji ifeyo pa chitetezo kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kumachita kuti ifeyo ndi anthu ochimwa. Palibe amene anga zieletse kunena kuti ine sini machimwa. Win aliense ngati ali muntu ni muntu ndithu ochimwa. Choncho tikuyenera kumadzichepetsa osamadziika pa 100% kuti ife ndife anthu okhulupirira ndi kuti ndife anthu opambana. Si choncho, tikuyenera ndithu ndi kumakhalanso ni mantha kuopa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi zina zimatha kuchitika shehe waima kutsogolo kwa anthu okhulupirira, waima kutsogolo kwa anthu asilamu akupeleka ulaliki wokhuzana ndi za janna. Subhanallah, ife anthu ameti okhulupirira tikamamva ulaliki ngati umene ujao umene shehe akutifotokozere wokhuzana janna, timakhala wokhutira kwambiri mmitima mwathu. Timadziika ngati ndife anthu opambana kuti janna imene shehe akutifotokozerayo ndi janna imene fitidzakalowe pa tsiku la chiweruzo. Abalango lemekezeka, shehe akatafotokozenso nthawi zina nkhani yokhudzana ndi chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala gahena if asilam mitima mwathu. Ngakhale kuti khudza sizikumati khudza mkomwenso iyayi, ifeyo ndithudi timadziika kunena kuti chilango cha moto chimene shehe akufotokoza, chimene Allah subhanahu wa ta'ala analenga, chilango chimenechi nchawa anthu makafiri osati anthu ngati ife okhulupirira. Abalongo lemekezeka, umu ndi mmene inu ndine chikhulupiriro chathu chilili mnyengo yomwe tili ino. Koma tidziwe kunena kuti chikhulupiriro chimenechi ncholakwika chifukwa ife ngakhetira anthu asilamu tikuyenerabe kumakhala ni mantha pa chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso dziwani kunena kuti tikakhala ni mantha kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala zizatithandiza inu ndine kuti tigwire ntchito molimbika kwambiri. Tisaiwale kuti pali hadisi ya mtumiki alayhi salatu wa salam imene inafotokoza bwino lomwe kunena kuti wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mtumiki alayhi salatu wa salamu anafotokoza kunena kuti, zimateka mmozi mwainu kumakwila nchito ya bwino yoti ikoza kamulowesa iye kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma nthawi imene umoyo wake uli pafupi kupita ku umoyo wina, zimapezeka kuti kudura ya Allah subhanahu wa ta'ala iye yamtsogolera. Napezeka kuti wayamba kugwira nchito imene ili yosayenera, nchito ya anthu akumoto zosatira zake amakalowa kumoto. Komanso zimachitika chimodzi-modzi, zoteka wina aliyense mwainu kumagwira nchito yoti nchito yoyipa yoti ikhozakamulowetsa iye ku chilango cha moto, koma umoyo wake ukatsala pang'ono zimapezeka kuti iye ucha watembenuka nayamba kugwira nchito yabwino imene ingakamfikisa iye kumtendero Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho zimapezeka kuti munthu uchokalowa kumtendero Allah subhanahu wa ta'ala. Ziphunziso ngati zimenezi ndi zimenezi kutiphunzitsa inu ndi ine kunena kuti tikuyenera kumasamala kumakhala ni mantha ndi angati abale athu amene tinali nawo limodzi pa chipembedzo. Koma chifukwa cha zifukwa zina, iwo zinapeza kuti anasiya chipembedzo nalowa zipembedzo zina zimenezi zachikunja natsatira njira imene ili yosochera. Choncho namwaliranso ali pa njira ngati imeneyo. Ndi angati anthu amene anabadwa ali wosochera, akhala umoyo wawo wonse nthawi yo itali zaka zochuluka ali wosochera. Koma zimapezeka kunena kuti umoyo wawo watsala nthawi yochepa nalowa chipembedzo chisilamu natsata njira imene ili yolungama namwaliranso ali munthu wolungama. Apalongolemekezeka, tikuyenera kukhala ni mantha komanso tikuyenera kukhala ndi chiyembekezo kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tikamapanga zimenezi nthawi zonse, tizakhala ndithu anthu olimbika kugwira ntchito ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tikamapanga zinthu ngati zimenezi, zizatipangisa kuti inu ndine tikhale anthu olungama mchoonadi, tikhale anthu amene ali wogonjera mchoonadi. Choncho ndikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiike ife mgulu anthu amene timakhala ndi zinthu ziwiri nthawi zonse, kukhala ndi chiyembekezo cho kalowa kumtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi kukhalanso ni mantha kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikusiyeni mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndikumpempha iye kuti atiike ife kukhala anthu oyamba komanso kukhala mgulu la anthu amene tingamakhale pa moyo wathu mu picture ngati imeneyi, kukhala ndi chiyembekezo komanso kukhala ni mantha. Ndikusiyeni mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.